kabisa. Nimelay low key, niliangisha padlock, saina toa lock na mikono za handcuff. Waliagiza dots wakapewa my headshot. 1, 2, 3. Niko fresh bila Prince, Uncle Honeyfield and Vivian na Hillary si wakona bills. Ataka sija wajaz, but on the chill. Missy yo Jeffrey, lakini na deliver at will. Ashley, hini rap for real. Calligraph wa kardinali na Abbas Kupi. Yeah, na amka mapema lately. Siwezi waga unga juu mkate ni basic. Mana toka heaven, ladha yake ni tasty. Sun blessed, nilikuwa tangu the 80s. Naweza sound corny, nikisema self-raising. Usimindi, grind yangu wanga amazing. To be or not to be, I have to be. To be's or not to be's, a bass ku buff.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Narende ina ride through. Hata mitaza mbali, supiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo ina pyro. Kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai ngware kindukulu. Ndo ni kuena high noon.
Listen, nina miaka kadha kwa game. Na mbaka sasa wanigusi. Wacha tu distinguish nani rapper, nani pussy. Nani shark, yani papa, nani sushi. Juma boy nilinspando mbaka sasa wanani tusi. But come to think of it, ndio rap iko. Kudisagree ni rapper mgani ateka vast misho. As long as unaweza roga, mistaris metosha mboga. Na rhyme scheme go in order, na uko tactical. Then it's kids play easy with the last time kwanza. A swine bogi yangu ni ama ras na wajanja. When it snitch, unadhani mbona si ukushuku. Kutu seti ndiyo zaku chiyo marupu rupu. Leave you in a coma, apana lami ya duku duku. Na tukuteke kila kitu baki tupu tupu. Na sezi mwaga unga, na nakula mboga usiku. Na kasi ndenga, pia siezi kosa kisu. Mamblei na wanazua, hawawezi kosa ishu. Industry na mapirate utadhani Mogadishu.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Na rende ina ride through. Hata mitaza mbali, supiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo ina pyro, kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai ngware kindukulu. Ndo ni kuena high noon.
Hey, si uongo bang bang na utakenya jiji. Swato toto dogo gang gang ndo kusema nini. Nonan kama nyi mna play na mimi. Lakini swali bado nmoja tutapenya lini. So my brother enjoy your days. Jitusha jua vile itaisha, either in jail or dead. The radio don't play me, so I play my way. Anyway, my father told me no pain, no gain. Jubado tuko underground na sichoki. Sidhani hii ni music, man ukini cheki na kipochi. Sisoti, sikosi, as in mlini misjudge. Mlini cheki na kitagzi na kichoki. Yo, so if I die, usisahau kuambia that I live my life. Yo, Scar aka Mr. Riz Mangwai. Mujuanga na umiza mba eh.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Na rende ina ride through. Hata mitaza mbali, supiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo ina pyro. Kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai ngware kindukulu. Ndo ni kuena high noon.
Mara beten kadera, mara juzi ni Leonardo Vera. Mara zimenirunda kibera, mara zimenirunda kivela. Kuna vinyo utajifanya utusikivi nye tsi, tuna boss unaika na wendo blainer. Kila beast tuko strap na kijesus piece, tukifinisha tuonikani tena. Trap trap bila baden, trap Nike tusuru na Karen. Peleka wazimu madhari atubongi kaulipio story ni usare. Swani sana venye maneno, haiwezi vunja yai. Chungeni mbuzi zenyu, kitu ya mtu siruli yangu. First day alikuja aldai na boyfriend, sana spend time kwa room ya mine. Amini msi amini ndugu zangu. Thanks God kwa baby steps, naona nikiomoka. Since baby steps niliona nikiomoka. Moka halali wanadhani ati kali alikuwa amenitoka. Mechiza sifa chape bangi madami langi na ban. Nipe Jesus peace Babylon ami ndo ndina bang. Mindo bigger beast fanya dipadri dhambi na gun. Apa commit tisha babi walami zombie na kam.